Yo, peace, peace. What up, King? Inakuwaje K? Eh bana, kama mionzi rafiki yangu, nakufikiria sasa hivi kaka.
Ndio.
So yule akili kisoda, nguvu ko tena, uni jeshi la mtu mmoja ndo vile narudi tena. Tangu nazaliwa claim to be the best lyricist, hataki beef sasa nataka publicity. Kugunga kopi inabidi we hustle normalist, so go pe bills, so go pe zake, that's for politics. Gwiji ndo me, the most dangerous MC, mwana malundi, so when the chief don't come, I'm ready, haina quit it. Ugali no kula so I can get it. Gotta love it, I'm living alone. Mistari out, see you lakini kwangu ni flow. When they feel ko boring, now I kosha kwenye roll. Oh, I push my rhymes like a pin push it hard. Mean the wash it, it don't man. Rock city stand up, I'm high like blue skies. The stars are laying up. Battle, nafanya mziki jina lina ziku kuwa. So to mashariki Afrika dunia nzime na ni you. Fit you, ni Farid, lakini so kila Farid. Fit you, tajiri mashahiri na mini ni wangu mimi too. So if you tryna compete, you better be incredible good. Skiza hizi flow jwe hizi beat za makuchali, zina sound kama hitos napo hit ni kali. Chori na mumo shikaji stack, huku nyagema mbeba vyuma na jaribu kwa Tupac. Leo ndo ile kesho you worried about yesterday, unataka kuwa the next notorious cause big is dead. I'm here to preach, teach, motivate and entertain. Masahi we need to alagana au pakite. Mashere anapiga ka Bruce Lee au Jackie Chan. Nafanya dharau ineshim, see I'm lucky man. Fit you, so jina tune bidhaa kama Pepsi. Nizaidi ya hivi vino viskiavi kwa killer verse. Forgote, weda usema na fuck with endorsement. Benevolent, man rhymes time zaidi ya hold cake. Nataji shade sababu future iko so bright. Najua industries, if you careers that don't last. Goshi nipo conscious, nipo kama fate. Everyday nipo focused na hip hop, so hey baby. It's alright, it's okay. Jingate puwa yako kamoneza vyote. Kama mziki ni kitanda kidogo, ntalala kati kati. Video vya squeeze vichangamki bila kujisearch.
Some cheese. Maswali na majibu. Eh? Machungu na likuwa na lili. Mahuyo na machueno. Ya zamani na sasa, the past and the present. The most distinct show of Africa right now. Mwandike yu dokumentari kwa mina vina. Mwanzo, kati na mwisho siyo.
Yeah man.
Kumbaka hapo ilu kinilewa ya vile vina. Mwanzo, kati na mwisho. Kitembejeo ya wewe kuandike yu dokumentari. Uvyoshe kile kinyo cha utamaduni mwa Afrika. Kinyo cha struggle mwa Afrika. Eh? Struggle kuanzia Zimbabwe mpaka Morocco. Shanifahamu kwanu.
Sasa kaka, sasa.
Unatongosha the dawn, unajua. This time is yours, man.
Alright, man.
You know? Watch me like the river, it was like.
Aina noma kaka, KBC, nashukuru.
usikia hivyo, sababu najua nyinyi kama wasisi unajua kwanza unit ndo hip hop ilikuanzia, ni mlitwanzishia nyinyi mtujengea miti ili tupate vivuli. Kwa hili kama utafanya kazi uswabu.
Moto ulikuwa ni kitingi, eh? Sasa nyumba mtajenga nyinyi, sasa hivi mtajenga nyumba ushaijenga kwa vina mwanzo kati na mwisho. Ndio. No, sasa ina maana katika hiyo nyumba inabidi nyumba yenyewe ndio bara la Afrika huko sasa. Bidi uweze dunia, you know, it's time to speak to the world, okay? You know, get out of it, amen?
Nashukuru sana kia ikusikia kutoka kwako. Asante sana kaka. Tafanya kazi uswabu.
I gotta go now, I'll hit you later, alright?
Alright brother, thank you for calling.
Peace, bro. Uh-huh.